dajimsafi.com. Kushtuka kumbe zipu au jafunga. Ayai. 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 Umekunwa pili tu paka unaza kutukana. Mzuko umepata mwana kuno kia kichina. Toba. Pili tu paka unaza kutukana. Mzuko umepata paka unu kia kichina. Sikia. Ting ting chong chong ting ting chong. Achang chong ting chong yung. Ayai. Ayai. Chong 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 chong. Kwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.